tusula ajara nyimbiro obuyimba bwekyo kyasi egwamba ti kibonge kyanini ngobwakuba omugu omoto nawaka ngagwakire eno wange
kopolondaira leri yalitwaukanyanze nawe nimusa omutima gwokumpeno sikuganya kunyiga
www.mp3ugandanmusic.com